Daahir Cabdi Cabdullaahi Dr. Go, Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud, Reedandhisawga iyo Guryeynta Koonfur Galbeed oo la hadlay warbaahinta, waliba wuxuu ku warbiyey meeliyo malaayang mashaariicdii horumarineed ee degmada Buuraha Kabe ee gobolka Bay, oo dhowaan uu sii shidi ka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, Cabdiaziis Xasan Maxamed Laftagareen. Wasiir Dr. Go waliba wuxuu sheegay dhismo garoonka diyaaradda degmada Buuraha Kabe inuu isu maraa meel gabagabe, qorshayaashiisa ka sheegay in dhowaan uu dhamaado doono dhismaha airport-ka. Wasiirkii waliba saasato uu sheegay in la dhisi doono jaamacadda degmada Buuraha Kabe, isagoo sheegay in degmada ay ku mid tahay degmooyinka la ka tiriyo hoyga walbarashada.
Xaalad gudgan degmada guud ahaan yoonay magaalooyinka siiba meel raay Baraawi bay dhowaan roogna ilaa iyo Baqool mashaariic badan u horumaray kan ku dareerta. Madaxan laga dhanaatay Buuraha Kabe meel raay soo la socotaan magaalo oo qadiimi ah way magaalo oo ontosna mana qarniyal ay jirti way magaalo oo dadshe ay wada nabadgel magaalo dadshe oo ay wada dawladda nabadgel marka runtii kaliya waday ku maqnaayay kaabayaasha dhaqaalaha ku maqnaayay oo kamid ee madar raayush jidad kala dhisaw kamid ee garoonka oo la dhisaw marka runtii madar raayshan garoonki hoolis meel fayli marahayd gudoomiyaha degmada madar raayush yoonay maamul jeey madar raayush runtii iska kaalada sisin argaasay madar raayushan xaqiiqtan walaal ka bilaaw ununka wasaarad ahaan bay bilaawnay inay uno contribution dibna oo la ka hagaajiyay fadhi runtii madar raayushan way rajaynay inay bilow billaha tadareerta madar raayush sanad ama sanadka tadareerta ama dhaho bilid jung inay madar raayush garoonkaas arantay gabagabo uu sheesan la socotaan madaxweynaha dhagax dhiki garoonkaas ee jaamacadda runtii madaxweyne Cabdiaziis madar raayush inay diidan kama hadna qaan madar raayush horumarkaas soo deegaanka ee madar raayush la falaw insha Allah unna garab sheena ka bulsho ahaan iyo inay ka mas'uuliyad ahaan unoo saaran madar raayush gaar ahaan deegaankaas madar raayush way ka talajirnaa inay mar dhowba garoonkaas noo gabagabo jaamacadina in manasi dhaqse lan dhisa jaamacadda taas kaliya leh jaamacadooyin badan in dhisa buuraha kabe isu la socotaan waa hoygii waxbarashada Koonfur Galbeed madal arag guud ahaan Soomaali gaar ahaan Koonfur Galbeed waa hoygii waxbarashada oo runtii madal raayso dhalinyaro badan waxa bardeen oo dad cilmi leh badan ka baxeen runtii madal raayso saxatay ee tan dhomay ka fiirso kor madaxweyne Cabdiaziis runtii madal raayso in maamul in madal raayso iidan ka dadaali ka badna in oo kaabayaashii dawladda iyo halaan waliba maamul oo madal raayso iyo dhanyino iyo has doordeen siisan argaaseen madal raayso meel ka hirgeliyay marka runtii farxad weyn yani inta insha Allah ta'ala hadii wala ka dambay may rajeynay buuraha kabe in hayn horumarkii oo kaasa ka taabso gaar ahaan madal raayso degmada Buuraha Kabe guud ahaan madal raayso deegaanka Koonfur Galbeed madal raayso mashaariic in la kordhiyo insha Allah
saasato wasiirkii waliba wuxuu ku hadlay in degmada Buuraha Kabe ay lahayn xarunta maamulka degmada Buuraha Kabe saasay daraadii in la hirgeli doono xarunta maamulka degmada saldhigga booliska iyo goobo kale oo ay ku mid yihiin meelaha dhaqaalaha ku gala lahayd degmada Buuraha Kabe ee gobolka Bay.
Siisan la socotaan madal raayush maadaama dhismooyin la bilaabo dhismooyinka guud ma ay leedahay madaxtooyada leeyma madaxtooyada la dhisay way la dhisay madal raayush garoonkiisa 17-kii sheegay way dhisay jaamacadda la dhisay way dhisay saldhigga booliska yel dhisay kaabayaashii dawladda guud ahaan way ka koobayeen madal raayush isbitaalka ka koobayeen may koobayeen madal raayush garoonkaas may koobayeen jidadka may koobayeen madal raayush jaamacadooyinka may koobanta madaxtooyadaas marka runtii mashaariic badan iyo handareerta Buuraha Kabe la socotaan way la sugaayay golaha deegaanka tilka soo baxay golaha deegaanka marka maadaama la dhisi lacag badan oo degmooyinka lanka talagalay degmooyinka maamulada magaalada Goosh deegaanka dhisan lanka talagalay jirta oo madal raayush wasaaradda arrimaha gudaha hormoodka ee tan hooliye la dareerna marka runtii madal raayush walaas dhon wal soo biyo bilahay din hata horumar dhin bilaawdi insha Allah taala horumarkaas way geelnaa inay oo horneyn kasi socdo insha Allah.